Vibes.
Tiki, ushindi wetu sisi, domana saji kukwambia. Mapenzi ni bahari, kuna mawimbi makali. Na sisi wasafiri, usichoke isafari. Tutafika mbali, utakosea sana ukinitosa.
You're so, so fine, I'm glad you're mine.
Kukupenda zada hivi, misi dhani kani cry.
Kupa drum, nipo tam, bam, didi, didi, dam.
Wangunisha kukabithi, bado tuku mix it down.
You're so, so fine, I'm glad you're mine.
Kukupenda zada hivi, misi dhani kani cry.
Thank you.